With me, baby, you never suffer. Give you some rule that ain't like no other, no lies.
You ain't like no other, no.
I won't do lilies on. Who will get won't shop? Who won't make a way? Who won't make a sign?
Who
won't make a sign? Who won't make a with me, baby, you never suffer. Give you some rules that ain't like no other, no lie.
You ain't like no other, no.
Zimpigo zamavimvane zinkita zamehlo mayebheke kuwe. Zifiso zami nemizamo ukuthula enhlizweni kulethwa nguwe. Onokungicabangela njalo izinyembezi imasgelezo zesule. Maphutha akho uyawazibiza izici zakho zonke ngeke zingehlule. Ukungithanda kwakho ngezenzo zomamatheke ngamehlo. Uphila rent free emqondweni khule kunethezeke. Sukela kudala ezubekezele. Siwuqonda njalo lo mhlaba uhlaba unameva.